Yeah, we back. It's our time, man. Get to peace the dawn. With Monster, tunazidi wakilisha. Vin City Boy, King of Beats. Ila isku ni disco, the harder evidence. Kwenye hili game niko full confidence. Na hizi pia, those unconsciousness. I believe everyone have a weakness. From the day I was born, I wish to win. That's why every day, I'm struggling this game. I don't care how many people who diss about me. Kitawa na jisifu kamba tuko the same. Wakati kwenye game, nimewacha na mtaa. And this is the time to kill them. Let's get it, you know, ni many people get pain. Cause long time, not the ass of the game. We are here for revolution since long time. And this is my time to show how much you can. I don't know why most people make you complain. Wanna diss track is angu, without any questions. Nini any questions, this is my ambition. Yeah, why me classify, why me need it down. I never give up, no man I'm stuck on the game. For the side, I don't care, hata wakini kandia. Sababu najua na mi just kick up on my dear. I'm a G to beat the dawn, hip hop the sun. The wakilisha ushilika since I was the boy. Yeah.
Kawa vie tena. Mambo yaki kuda sina.
Basi tega skio.
Kawa vie tena. Mambo yaki kuda sina.
Ujubo maskia.
Kawa vie tena. Mambo yaki kuda sina.
Basi tega skio.
Kawa vie tena. Mambo yaki kuda sina.
Ujubo maskia.
Kawa vie tena. Mambo yaki kuda sina.
Basi tega skio.
Kawa vie tena. Mambo yaki kuda sina, ujubo mafikia, kawa vie tena. Mambo yaki kuda sina,
basi tega sikio,
kawa vie tena. Mambo yaki kuda sina, ujubo mafikia.
Hata kama umekaa, utasimama kama nyumba. Hili ni voko lili, so maigizo ya kanumba. Pia ni sweet menso, ila so voice ya mchumba na kupause. Kama nafandisha flag, apana tozi, isio goma ya kudagi. Mistari kizidi, muone King of Beats. Niko high speed, ndo mana sikama tiki. Yo, ndo mana sikama tiki na acha nyayo. Kama napita kwenye tope, unapiga miayo na kubalika popote. Monster is power, we are still in tower. Snitch one finger, uwezi nivuje shower. Scabby call, nakaba booth. High flow, no low, nakaza boots. Misio jini kabula, mindo jini mistari. Na meza fake MC na wazima kakiba tari.
Kawa vie tena, mambo yaki kuda sina.
Basi tega skio.
Kawa vie tena, mambo yaki kuda sina. Ujubo maskia. Kawa vie tena, mambo yaki kuda sina.
Basi tega skio.
Kawa vie tena, mambo yaki kuda sina. Ujubo maskia. Kawa vie tena, mambo yaki kuda sina.
Basi tega skio.
Kawa vie tena, mambo yaki kuda sina. Ujubo maskia. Kawa vie tena, mambo yaki kuda sina.
Basi tega skio.
Kawa vie tena, mambo yaki kuda sina. Ujubo maskia.